tena mali ambako hata nitajipoza machungu yangu.
Don't shine on you. You take the